Kwenjigirizo kuita mchitangu lechebe gezo chugwa National Examinations Board ya uwe fulumizebi ya vambigizo ya vana batula sinye yomu kago mwako guwede ogwa bili ya rii mwe tao nevole kanti umwendo guwa vana batula vigizo vini vya sinye mkaga bazebe yongira kobi tungi ukuna msamu kuli chikumi okupa kwa batula mwaka bili ya bili mwe na habari mtole kuminena moru kimu mwe uruenda mwe chena mwe mkaga katiba wazi mtole kumina mkaga mwaka kaga mwina Senkuru ekitongole ekyebigezo Dan Odongo ategeeza nti abayizi abaalabikako otuula ebigezo bino baali 16,000 mu 72 nga kubaana ebitundu 43.18 abawala 4.21 baana balenzi. Odongo ategeeza nti abayizi 98.19 baayise era ajafuna ebbaluwa eyasinye ey'omukaaga. Agamba nti abayizi abawala bakoze olungi okusinga ku bannaabwe abalenzi nti era bongedde okukola obulungi amasomo okuli okubala chemistry ebyobulimi agriculture geography enkula y'ensi n'ebyenfuna economics. Ono agasseeko nti abayizi ababbye ebigezo bakendedde babadde mu bifaananyi mu musanvu kw'ebyo ebifo 12,452 ebyatulibwamu ebigezo okwetoola eggwanga. Ssentebe w'olukiiko olukulembera ne Professor Sixtine Obua agamba nti omuwendo gw'abayizi abeewandiisa otuula ebigezo abatadde kukola bigezo gukendedde. Ekyoleka nti amasomero gatandise okumulambika obulungi abayizi basobole okufuubira okumalako emisomo gyabwe. Ogamba nti wabula wabaddewo okuddiira mu nkola y'amasomo okuli obuyiye bwa business entrepreneurship education edina ekikulisitaayo CRE okusiga ebifaananyi n'essomo lya physics. Ogamba nti amasomo ga ATM beteze okusinga eva ku ntaputa y'ebibuuzo ebyababuuziddwa abaana. Ye minisitule y'ebyenjigiriza niyo emizannyo etikataha 7 mwennyamivu nti okusinziira ku bivudde mu bigezo abayizi tebalaga magezi ge bayiga mu kibiina mu bulamu obwa bulijjo. N'agamba nti amagezi agafunibwa mu masomero gasaanye okuyamba okukozesebwa mu ggonjola okusomoza okusanga abantu mu bitundu gye bawangaalira. Minisitule mbezo ebyamateeka eraga okutebe gyekuliza essomo muyingo ye afunze bayizi kwongera kutenda science nga bwe bazze bakola ebiro bino.
Singa bali mu education tunga sanyufu nnyo okulaba nti performance oba okukola kw'abaana be beyongedde okukola obulungi ate kisinza okutukwata okunkwatako okulaba nti abaana bakoze obulungi sciences era mwongere okubagazisa sciences mpanga yengeri yetusobola okukulaakulanya mu nsi yaffe tukulisa abaana bonna abakola ebigezo bino netukulisa abo abasobodde okusinga ku bannaabwe abasigadde nga bawulira tebannaakugwanira kugenda ku levedda kwaliyo mu kisomo okuddamu